Hey yo guys, welcome yet again to another episode of the Real Radio Podcast. This is episode 3 to be specific, and today I'm so excited to have one of my best friends, and we are going to have very serious
conversations.
Well, that's my best friend unacheka.
Nice. You know how he does it.
How he does it. And by the way, his name is Kolo.
They call me the big boy with the big brain. Kolo mwenyewe.
Mr. Collins mwenyewe, and yeah. I'm your host Onyato. Mimi mmenionanga hapa kila saa na kila episode, by the way. Today we are going to talk about very sensitive topics that most of us have really ignored for a while now. Na hini about accidents on the road. We have seen so many people getting engaged in accidents for such some time for obvious reasons. Na obvious reasons ndio tunaenda kudiscuss leo. Na these obvious reasons zina include one, kuna drugs, kuna recklessness. Ala sasa hii kuna ingine ni ituaje?
Drunk driving ndio mika the most common sana sana.
Uh-huh.
Juu ndio ukwe reckless.
Uh-huh.
Lazima pia tena ukwe ni kitu ina kuinfluence.
Uh-huh.
Kwa hiyo reckless. So most likely ni drugs.
Uh-huh.
Maybe stress ni kiasi lakini... Big part ni drugs ama aje.
Unapiga stress hadi wezi endesha gari kwa barabara.
Yeah, bana.
Maze, and by the way, hadi nilikuwa na medi. What you sasa alcohol blondio ziletwe sahi buda?
Alcohol blondio ziletwe sahi, rojo alcohol blondio ziletwe time ya festive season, sindi?
Yeah, sahi ashere.
Yeah, sahi yeah. Usandi wase ukuwa reckless mba. Sahi pia, by the way, unafawane, nikawa introduce yo alcohol blondio na hizo safety measures ni nini. Mapema before time ya nini naitwaje
before festive hiyo seasons, festive season
yeah.
Watu wazoea kunywa pole pole
yeah.
Ikifika hiyo saa washazoea kunywa pole pole
bana
unajua vile ni ngumu kugeuza mtu amezoea chupa nini chupa crate mzima
anza
kunywa tot
bana hapo itakuwa ngumu
hapo itakuwa noma by the way we lakini pia hii alikoblo pina waste time nini kwa barabara. Ebu imagine Thika Road. Si jam. Thika Road kwanzia base kama survey. Ama fig tree. Adi tao. Ati mnasimamisho hapo hivyo kulizo story za nini.
Za alikoblo.
Alikoblo.
Oblo yu nini.
Adi
bado usidhani na kuanga accurate hivyo. Lakini at least inaleta ako ka...
Ni uoga tina ikanga, plus
barabara.
Nini, plus mtu ananza kuwa cautious that aki drink, kuna nini consequences, indio?
Sasa, meikuwa na kastori. Tunajua
tu. Ukianzanga hivo.
Tunajua tu siyezi kwa sa story ya kisho. Sasa
ya connect hapo na nini. Na walevi.
Ambapo.
Na uko na tambla hapa hata tujime bebo nini na tunongelelea ulevi na ajali.
Hini ya shugli kubwa. Sasa unajua?
Ehe.
Shugli babe maze. Missy drive.
Road drive. Yeah. Unumekuja kudrive nini, watu crazy hapa.
Na wa drive crazy mtawache.
Kwa the real podcast.
Sasa ambapo. Kuna jamaa. Ikifika Friday. Anapendanga madeni.
Madeni?
Pena madeni. Kama ni kukata. Anakata maheni. Na kustaga. Wewe. Anastaga sana akimedi.
So like
jamani nani?
By the time ameingia kwa gari, ako kwa barabara. Hiyo gari inaendeshwa but kwa huruma ya Yesu
bana.
Sasa
hiyo kitu ya drunk driving nimeona hadi imecause to accident kadhaa.
Kwanza my youth bana the latest kuna huyo socialite alidedi speculations ilikuwa ati alikuwa ameenda sherehe alikuwa ameenda sherehe base hapa Golden Ice
Mombasa
but then hatujajua kama ilikuwa maybe drunk driving or something but hizo ni speculations by the way if that's the case kuna wasemoba na my youth wote siku hizi kwa barabara wamededi unasikia like
wengine
unasikia msali dedi ati reason barabara reason
wengine
barabara
ni celebs usu atujui
so kwa wenye unajua ni wale ni vile ni celebs so kuna wase wengine by the way si ndio
lazima kuna watu wengine wengi wenye bado tujui na
pia,
sana sana inafikanga hii Friday hivi weekend ndio watu wanaanza kuwa reckless
watu wanaanza kuwa reckless, wengine wanakuwa swat bana. Shit. Sasa usikie.
Watu wanakuwa ethic.
Watu wanakuwa ethic, wanasahau ethics. Mm. Watu wanastaga akifanyaje?
Wanastaga kimedi. Sasa wamekata maheni.
Wamekata maheni wanastaga wa kimedi bana. Hawana ethics. Wanastaga
kimedi bana.
Mazee.
Sasa NTSA nini nini? Nakata inafai shughulikie hiyo story pale.
Lakini
mayote pia wachekicheki rada itakuwaje?
Wache story mingi za
Friday ni siku ya sherehe tukakai, lakini sasa si eti unajua pia lazima ukuwe careful. Friday ni mingi. Maisha ni moja. Huwezi kuko na tisa kama pa kama aje. Yako ni moja.
Friday moja unaua tisa moja.
Friday moja unaua hiyo yako moja. Na Friday zinaweza kuwa tisa. Unacheki.
Mazee.
Friday zinaweza kuwa tisa, maisha yezi kuwa tisa.
But yes, so watu ni wakwe tu rada, watu wakukunyo. Ona kunyonga by the way?
Yeah, chai. Nikienda sana. Fanta. Fanta orange. Sasa siku yangu ya sherehe. Stoney tangawizi.
Na ukikunya Stoney tunakokota Mirema Drive.
Stoney na Chase.
Stoney una...
Stoney tangawizi juu.
Na Chase na maji. Stoney.
Na Chase na maji. Na ama Coke.
Ama Coke.
At na least Fanta. Fanta unajua. Fanta na kunywa tu hizi ni za siku za kawaida. Siku ya sherehe.
Siku kama unajua siku kama yenye umelamba nini? Umelamba chipo, ukasema hii ni akungoja nipike lunch.
Nasema Fanta. Wacha ni tasty foundation. Jua chipo ni foundation.
Chipo ni foundation.
Ya Fanta.
Maze. Nikaa nini? Chipo inakuanga dessert ya meals.
Lakini ukikunywa Fanta kama ujeka foundation, lazima. Unaeka foundation ya chipo, nakunywa Fanta. Siku ya sherehe. Siku ya sherehe unafanyaje? Nakunywa Stoney. Ucheki.
Siku ya sherehe unakunywa Stoney.
Wewe unakunywanga? Wewe unakunywanga?
Adi.
Wewe ni mlevi wewe.
Mimi? Mimi zi. Lakini, sasa si kuna di fulani hapo.
Ulijaribu.
Nilikuwa nimesikia tio, unajua kikunywa pombe, unakuwa the smartest person on earth, si ndio?
Unakuwa na story.
Ati unakuwa na story, sasa unakuwa niviri kabisa, niviri. Storyteller mwenyewe sasa.
Kisolo unaanza kutafuta soul generation.
Soul generation pale. Nimejidanganya sasa, nimeambiwa, si ukikunywa utakuwa niviri. Ati
si ukunywa sasa.
Nilipewa shot ya kwanza, nikakunywa nikasema, ai ni kali, but kudisapprove, nikitishia ya pili.
Ndo uone labda ni ulimi iko imeshika rada,
acha nipige ya pili sasa.
Ikaanza kuwa tamu, ukaanza kuwa storyteller
hiyo pale. Saa common sense inapacking mizigo, inaambia brain yako, bye.
Anza sasa kufanya mambo yako autopilot.
Baina brain inaingianga autopilot usikie hiyo saa.
Kwa hivyo umeconfirm pombe ina nini? Ina affect your judgments.
Pombe lazima unajua ikuvuruge kwa barabara buda. Lakini si pombe pekee. Unajua pia kuna wasiwa manini zingine, ma influence zingine kama bangi, vitu hizi strong, coke, nini buda. Lakini point yetu ni hii kwa hii episode by the way. Watu waache story na drug and substance abuse ukiwa kwa barabara unacheki. Ama utazidi.
Una drink responsibly.
Una drink responsibly.
Kama una chauffeur ama uwezi ita taxi
kabisa.
Hauna designated driver.
Achana, lala hapo ndani kwa gari. Lala uko
ndani hakuna kwa gari, jifungia hapo ndani udoze. Ama usiende kulewa.
Ama usiende kulewa. Hiyo ndio story by the way.
Utalewa mara moja na ni hivyo tu.
Na ni hivyo umezidi.
Unazidi, unaacha watu wakikufikiria. Lakini unajua pia hawakufikiri sana. Wiki mbili tu.
Wiki mbili wanarudi kula default. Tadi wanaitisha appetizer.
Wiki mbili alafu watakuwa na kumwagia kamzinga. Wakienda kubai.
Wanasema, by the way, after wiki mbili unaitwa ancestor.
For the dead homies, unamwagiwa ka libation kako pale hivi.
Mazee, unamwagiwa libation kama msi ametoka Liberia. So...
Sasa hiyo hadiwezi ionja juu imepitia kwa mchanga mbaya.
Mazee sasa ime na ina kwa mchanga. Unajua kitu hiyo.
Kwa hiyo watu wajichunge.
Eh, watu wajichunge by the way.
Eh, bide. Unakunywa hivi na una drive.
Ah.
Unachorea bana.
Ah, chorea. Pia carelessness bana. Kuna watu wanakanga na haraka sio na dakika wapi.
Pia hiyo nini mambo ya stress
unacheki. Buda usikie Thika Road kila saa na unaangania saa ya ajali Thika Road. Mm. Unasikia gari zime toka ile nime ile ni ile ni ya 2 ikaingia kwa lane ya 4.
We
ndio nashanga buda.
Mtu alikuwa na media.
Mtu alikuwa na media aje buda alai.
Tough.
Pia magari ziangaliwe among other reasons. Mm. But then our base component ilikuwa watu tu wache drugs wakiwa kwa barabara because those are the main reasons.
Bana.
Eh, so this has been our accident episode by the way. Tunaelimishana.
Accident episode. Si accidental lakini.
Eh, si accidental.
Ni accident episode.
Eh, ni accident. Eh, so by the way tuite accident episode.
Zinaweza kuwa episode ya accidents.
Episode accidents. But then be careful guys outside there. Ukidrive ukienda mtaa so many people need you afterwards.
Na ya siyati tunacheka juni fani.
Mazi.
Isi story fani.
Hii story. Hii ni.
Watu wasilewe bana.
Watu wasilewe.
Hadi madere wa matu naona mtu wana. Analewa. Kapu na siku nimepanda mata po mbele. Naona vile madere upeana shifts. Mazidu nini. Umu nye si dere hata. Kuna ile tu kuna dere wa hiyo mat ndio mwenye picha yake na kuanga hapo mbele
ile passport flani
eh kale ka passport flani unajua huo ndo dere ndio Afrika base flani juu labda kama ameshapita makarao ya nataka sasa apumziki
apumziki
anaweka kamse kingine ndani unakuwa na tumse hapo tunangojeanga sika umecheki
si ndio mimi sijaona gari public kama hizo zingine
zenyewe ndio anashukanga tumse anaingia anaanza kuvuruta ka kiti mbele nini badilisha gear nini
mkiendanga
fast azini unajua hako na hiyo nini sema aje ku drive ama kitu kaya hiyo
ama ku drive you mostly kuanga maboy wana try ku train the hard way
saa kuna siku nimepanda hiyo bana dere akashuka bana vile tu kama kawaida ujamasi akaingia kajirusha nani kwanza akijipanga unajua lazima ujipange ukiingia kwa ndai kuna ile uwezi tu ati unaingia alafu anze wanze kuenda adjust to vitu ikue to his liking. Uja ma after asha adjust bana nikaona amechomwa kakuota hivi kwa
kuota mchungaji sio
amechomwa kakuota na zile kuota za soba na zile zinaitangwa aje bana
leo naweza kuja uanze kuitisha nini
useme stima zimepotea bana
useme stima zimepotea maze
akachomwa akachapa mimi tulienda tu stage next. Hapo ndio nikasema acha nishukie jumali vitu jamaa alikuwa anafanya kwa barabara.
Unaweza zidi mazee.
Simchezo na niko mbele bana niko
maze.
Front row. Front row in war. Mimi kama ule jamaa alikuwa anaitwaje mwenye David alimpea
Goliath.
Wachana na Goliath. Si David alikuwa anataka wife ya mzee.
Ule Potiphar's wife.
We na usome Bible muri, usome Bible.
Ah si ndio hiyo.
Kuna ule muri fulani.
Niko na Bible hadi kwa simu.
Alikuwa na manzi. Sasa David alikuwa na daima manzi yake. Cheki. Kudaima manzi yake akasemaje? Huo fadhila awekwe front row.
Front
kwa vita ndio David.
Ndio wa kwanza.
Sasa ujamaa
yeye na David.
Ndio sasa David ateke huo mamazi. Sasa ujamaa yeye alikuwa ananiweka front row hapo bana nataka tuzidi bana. Nikamwambia mzee mimi utanishukisha tu hapo
mbele. Not today.
Not today.
Mimi acha nishukie hapa.
Acha nishukie tu hapa nipande mati nyingine bana.
Ukiona
dere amechomwa kakuota bana na akapiga hivi akakunja sura mbaya. Kitu na kaili kwa kali sana.
Watu tu wape cautious.
Nishukishi hapo mbele.
Nishukishi hapo. Pia ina
kia. Nimeona hizi sikuizi kwa matu kuna ma-stickers. Za speak out. Ni NTSA na nani wamezi-setting.
Na ni vizuri by them mse speak out.
Passenger. Una speak out. Ukiona kunaenda.
Muna vibaya. Ama dere yako reckless. Una speak out by the way.
Nishuke bana. Hakuna haraka hili naweza kuwa haraka mingi hivyo mpaka ya ikumade.
Maze. So, guys, this has been Real with the Real Radio Podcast, by the way. An amazing episode with the
boy himself. the boy himself
atiaje kunelo lijiita
president of the ghetto the boy with the big brains eh?
The boy with the big brains and small head but then you can check out our episodes on Spotify unaingia Spotify una search real radio real radio imeshikana the r's are capital and you can also chat with us through our social media platforms IG real radio Twitter real radio group
Instagram
si ndio IG alafu YouTube pia pia mingie Twitter yangu atonyato double o eh by the way Twitter unasomanga tweets zangu kweli
naonanga tweets zako pale ni genje
sana si ndio
mimi nikitaka kunitrace namba yangu ya M-Pesa ni 07 hapo ingine zitakuwa hapo chini kwa ndio inapita hapo chini kwa screen angalia hapo kwa screen inapita hivi chini utume mbegu 310
acha story mingi ya tiok kutafuta IG ukwambia nini
weka maji kwa glass
na weke
3
just be real guys thank you until another episode don't forget to subscribe kwa YouTube yetu by the way for this and many other amazing episodes zenye zina come beyond this thank you so much guys give your comments about more causes of accidents and we will let to get your feedback from next episode tuanzie hapo si ndio
tutazisoma
by the way thank you guys it has been real until next time I'm your host Onyato hivyo si ndio
hivyo iko tv
show tu inapiga